Freedom Movement ivugira i Washington DC dufite saa munani z'amanywa n'iminota n'umunota umwe isaha za Washington DC tukagira saa mbiri z'ijoro n'umunota umwe isaha z'i Paris n'ahandi mu Burayi bwo hagati tukagira saa tatu z'ijoro n'umunota umwe i Kigali muri kapitale y'iwacu Rwanda. Uno munsi turi kuwa gatandatu tariki ya 17 Gashyantare umwaka w'2018 tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro twabateguriye twahaye ino nyito agatsiko k'abatutsi bategeka FPR DMI kabona gate abahutu. Muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe wakibateguriye nkaba mbashuhuje mukaba muri kumwe kandi na Dr. Theogene Rudasingwa akaba perezida w'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement akaba rero nawe ngiye kumufungura mikro ngo abasuhuze. Reka ndebe ko ifunguye mikro kandebe gatoko ku mikro ifunguye irafunguye muvandi mutoje ne mikro irafunguye niba uri hunyumva nagira ngo ufate ijambo usuhuze abaje kutwumva none tubone gutangira ikiganiro.
Mbaze ngo usuhuze nawe Joseph uranyumva?
Ndakumva neza rwose ndakumva neza cyane.
Mukomere iwanyu aho ngaho ubwo umpaye akanya ko gusuhuza inshuti n'abakunzi ba radio Ishakwe ubwo ndabashuhuje kandi mbifuriza ikiganiro cyiza.
Ndagushimye cyane nkuko nabivuze mu kanya ikiganiro gifite ino nyito n'isanganyamatsiko rwose abantu benshi bafite amatsiko bagiye banabinyandikiye bati turagitegereje agatsiko k'abatutsi bategeka FPR DMI kabona gate abahutu ugire kubiduhishurira kuko ako gatsiko urakazi neza
nakabayemo
ubona ko kagome kwa kariho kwibaza bakati mbese ibintu none agiye kutuvuga ni ibiki. Uko rero ako gatsiko k'abatutsi bategeka FPR DMI babona abahutu mu gihe mwari mu ishyamba na nyuma y'intsinzi y'1994 birumvikana ndetse n'uno munsi ujye ubisesengura ugiye uvuga ariko uyu munsi birumvikana ko uri burenzeho byinshi. Iki kiganiro nibutse ko kije cyunganira ikiganiro tumaze iminsi tubagezaho ibiganiro tumaze rwose amezi tubagezeho bisesengura impamvu ubutegetsi bw'abahutu bwasenyutse butarengeje imyaka 32 mu gihe ubwa cyaminkutsi nyiginya bwarengeje igera kuri 400. Iki kiganiro nibutse wenda abagitangiriye hagati ko iyo mpamvu ubutegetsi bw'abahutu bwasenyutse butarengeje imyaka 32 wagiteruye tukaba tukigeze kure rwose ni ukungirije ni ukuvuga Eugene Ndahayo yarabisobanuye abigimuzi rwose avuga ibibazo by'ubuhake bwa gihutu ubukonde avuga intege nke mu rwego rwa ideoloji ziboneka mu bahutu avuga akavuyo kenshi cyane nyine binajyanye n'izo ntege nke ideolojike arabivuga biratinda kuko ari umuhutu wiyumvikana bashatse ibindi bintu wenda bavuga abanenga ibyo dukora ariko umututsi nawe iwacu ntitugira abatutsi ntitugira abahutu mu byerekeye amoko turayemera birumvikana ntabwo tumeze nka za FPR n'abandi babeshya ariko rero mu kuvuga nta witangira ngo uvuge ngo umuhutu arabivugaho iki ni mvuga ibi ngibi cyangwa umututsi arabivugaho iki ni ibyo icyari gisigaye gusa ni uko hari imibonere dufite kuri FPR ku gatsiko k'abatutsi ba FPR nironda bwoko bw'iryako n'ubwikubire n'icyose hari ukuntu tukabona ariko hari n'ukuntu iyo kiherereye nyine kavuga ibyo rero kaba ari byo bigiye kutugezaho iyo mibonere tumaze iminsi tubona y'ingoma y'abahutu bivugwa n'abahutu ariko n'abatutsi babivuga n'umusoni tujye tubivuga nawe ujye ubivuga mu biganiro byawe ujye ubivuga ntabwo twebwe tugendera ku majyi turabyirinda ijambo rero ni ryawe ntatindiye abafite amatsiko.
Murakoze cyane Joseph ngira ngo tunatangire kuri ibyo ngibyo nyine wibuke ko natangiye mpoza ikibazo mu biganiro byo twagize hambere ubwo nasanga nkaho nshotora nyine mwebwe abahutu Joseph sinzi niba naba Eugene naba nkiko naba musanga mfura ngira ngo numve namwe ngo muzashyireho akanyu mwibaze impamvu ubutegetsi bw'abahutu bwamaze igihe gitoya cyane ujyanyije n'uko amateka y'u Rwanda angana uko areshya ubwami bw'abatutsi abanyiginya bwamaze imyaka irenze 400 ariko kuki ubutegetsi bushingiye kuri ideologi ya nyamwinshi ideologi ya gihutu yamaze icyo gihe gitoya wibuke ko ari igihe wapoje icyo kibazo kugira ngo tuzakomeze tukiganireho kandi ibiganiro byo mwagize nanjye rwose ndabikurikirana ni ibiganiro byiza cyane byigisha nkanjye nyine wabaye mu buhunzi cyane cyane utarabaye mu Rwanda duhora dukoza imitwe y'intoki nanjye hari amasomo menshi navanyemo mu biganiro mumaze iminsi mugira nagira ngo mbashimire mwese abakoze ibyo biganiro kandi uranabikurikirana wowe Yozefu urabona ko abantu babyitayeho kandi babikurikirana cyane uyu munsi rero nagira ngo ntabwo turi mugire ikiganiro kirekire cyane kuko dufite igihe gitoya cy'isaha imwe gusa ndahamya ko ubwo hasigaye hasi y'isaha ariko nagira
Yego.
ngo ngende mvuga ibintu bimwe mu by'ukuri by'abantu batajya babona kuko ni ibintu byikambere cyane nko kwibaza ati iyo Kagame ari hamwe na kariya gatsiko ke tuvuge wende ndavuga ibyo nari nzi icyo gihe nkiri muri ako gatsiko nko kwibaza uti iyo Kagame uracyanyumva ariko
Ndakumva neza cyane.
le ye nko
Ndakumva.
kwibaza uti se iyo Kagame yabaga yicaranye na Rudasingwa ari kumwe na Kabarebe ari kumwe na Kayumba ari kumwe na Kaka ari kumwe na Karemera Joseph Karemera Dogiteri n'abandi kubera ko abantu bagiye basimburana muri ako kazu umuntu mbese urupemana uhoraho ni Kagame gusa ariko nk'ukuntu nyine amateka yacu buri umwe ku giti cye abigaragaza hari abantu nyine bagenda bava muri ako kazu kubera uko Kagame aba bababona niwe mbese muntu uri permanent muri ako kazi muri ako kazu ariko hari abantu mbese ubona kuva ako kazu kubakwa umuntu nka Kabarebe ndavuga mbese nk'ibyo ngiye gusobanura bimwe ni ibintu byo nabayemo kandi nzi ntangira ubuhamya kuva mbese na mbere yo muri mirongo urwenda na kane kuko nakoze ako kazi ko kuba umunyamabanga mukuru wa FPR nza no kuba umuntu uyobora ibiro bya Perezida Kagame ndetse no kuba ambasaderi byonyine burya nabyo bigushyira ikambere cyane ikintu rero nagira ngo ntangireho mvuga ni uko ikintu kiranga kariya gatsiko cyane amatwara amenshi nayo ubona abantu bariya basirikare abantu b'abasirikare babaye mu gisirikare cya Uganda bagatangira mu bice bya za Luwero imyifatire yabo imitekerereze yabo cyane cyane ku kintu cyitwa Abahutu Abiru mbese abantu batari Abatutsi cyangwa Abahima ubwo nagira ngo nibutse umuntu waba cyane cyane abantu bakiri batoya nk'aya mateka ntabwo waba yazi aya Uganda ese Abahima ni iki aba Luwero ni iki ibintu bya Museveni kuko abasirikare b'abatutsi bavuye muri Uganda bahoze mu gisirikare cya Museveni Museveni w'umuhima batangiriye muri icyo gice cya Luwero hariya aho twita mu Bugande icyo kintu mbese iyo identite yo kwibona nk'abantu babahimbe ndetse ako gatsiko k'abantu batangiye ibyo bintu kwibonamo nk'abahima ndetse bikaziramo n'abo batutsi ni ikintu umuntu abona ko cyaturutse aho ngaho kugeza igihe na Museveni yafatiye ubutegetsi muri 86 wabonaga mbese abantu bari muri ako kazu ka Museveni cyane cyane abari bafite imyanya ikomeye mu gisirikare bari abahima n'abo batutsi mbese bo banyarwanda nagira ngo bari cyo rero ntangiriraho ko iyo identity yo kwiyumvamo mbese ko muri abatutsi muri abahima ni ikintu bavanye ruwero bavanye nyine na muri ubwo butegetsi bwa Museveni kubera ko n'icyo gihe basaga nk'aho bafite igisirikare mu kindi gisirikare wabonaga iyo mvugo mbese yo kuvuga abiru ni abahutu abatari abahima bo muri Uganda abanyankore batari abahima babita biru ubwo iwacu ni abahutu iyo rero iyo mvugo niyo attitude niyo bazanye muri iriya ntambara ya FPR y'inkotanyi yo muri mirongo yatangiye muri mirongo urwenda ndetse no mu gisirikare ubwaho ndani ugasanga abantu nubwo bamwe mu by'ukuri wabonaga umuntu yanavuga ati nabo ni abahutu nubwo bavuye muri ruwero akaba ari n'aba ofisiye bamwe muri abo ngabo wabonaga mbese abantu hari ahantu bagera ukumva bavuga batari ko bariya ntabwo ari n'abacu ni abahutu nubwo twavanye za ruwero nubwo twavanye muri Uganda ariko ni abahutu icyo kintu cyabagamo cyane mu gisirikare ariko ikintu nagira ngo noneho ntangirireho mvuge twa anecdote tubiri kugira ngo nawe ushobore kuza kumbaza dukomeze ikiganiro icya mbere ni uko ku gatsiko nk'ukuntu ndavuga nk'igihe Kagame yabaga yicaranye natwe harimo Kayumba harimo Kabarebe harimo Karemera harimo Kaka abantu nk'abo ngabo cyangwa se keke Karenzi Karake njyamvuga ngo ibintu biba bivugirwa muri ako kazu ari ibintu bisohotse abantu bakamenya ukuntu babatekerezaho ngira ngo nta ntawe banyweraho n'amazi kubera ko icya mbere bibamo ikintu mbese cyo kuvuga iriya za stereotype ibyo twita stereotypes mbese iriya mvugo yo kuvuga kuvuga ngo mbese birimo agasuzuguro iriya ni imico niko babaye abahutu
niko babaye ubwenge wenda butari
niko babaye
umwanda
oya ariko cyane ikintu cyo bavugaga ni ikintu ibintu bibiri cyangwa bitatu byo navuga cyane abo bakayumva na bakabarebe na Kagame rimwe nubwo batavuga byinshi ariko akavuga nk'ibintu nka bibiri mbese abandi bakabyiriraho bo banziza n'abandi ni ukuvuga ngo icya mbere abahutu ni abanyabwoba ariko bikanantangaza kubera ko kimwe mu bintu uzumva mu nkotanyi icyo bavugaga kubera ko twahanganye n'abasirikare ba Kinani ntabwo bavugaga ko ari abanyabo kuko twahanganye nabo barabizi ko ari abarwanyi nubwo bageze aho ugatsindwa ngira ngo abanyepolitike n'abakoraga diporomasi nibo batsinzwe mbere kuko iyo politiki yatsinzwe na ideologi igatsindwa na diporomasi igatsindwa abasirikare bo icyo ubu batezeho ni ukugira bati ntabwo washobora kurwana iyo ntambara ngo uzayitsinde waratsinzwe no mu rwego rwa politiki icyo kintu cyo kuvuga ngo ni abanyabwoba icya kabiri bakavuga ngo mbese ni abantu ushobora kugura kubera ngo inda nini ngo abahutu ngo bagire inda nini ni ukuvuga ngo kugira inda nini sinzi ko baba bavuga ibyo kurya gusa ariko ngira ngo ubwo baba bavuga yuko nk'ibintu byakomeje kuranga ku gatsiko n'ukuntu kigaruriye abo bantu b'abahutu bamwe bishakira amaramuko abo baruca n'abariya bose bakomeza kugenda basimburana kuri turiya tuzi twa minisitiri w'intebe cyangwa se mu nteko ishinga amategeko no mu yindi myanya yose abo yagiye ako gatsiko gavana mu buhunzi kakaza kakabaha iyo myanya ikintu bashingiraho ni ukuvuga ngo ni icyo ngicyo cy'inda nini ku buryo iyo nda nini cyangwa se iyo mbehe yatuma umuhutu agambanira mwene wabo akamusiga mu nama akamusiga ku rugamba kubera ko akurikirana izo nyunguzi uretse ko ibyo ngibyo wenda tuzabisubiramo tuganira muri rusange ibyo ntabwo wabibara mu bahutu gusa no mu batutsi wabisangamo niwumva ushobora kumva mbese muri background ni aho ndi urumva
Ndabyumva
wenda
neza
hari
za
urusaku.
stereotype
Icyo ni icya
ari
kabiri
icyo
mbese
yego.
cyo kuvuga ngo ni abanyane, hari icyo ngicyo cyo kuvuga ngo ni abanyabwoba, icya kabiri ngo ni abanyanda nini. Ariko noneho na ya mvugo ukumva bafite ya mvugo yo kuvuga mbese nko kuvuga ngo ni abaturage na abaturage, ariko kwende ko bakunda uvuga ko umuturage mbese ari umuntu cyenyeji, babitaga ba cyenyeji. Reka mvuge twa anekdote tubiri ko ari umuntu wo Kagame yigeze guha ubundi minisitiri witwa Ntirhungwa. Ntirhungwa banza yaranitabye Imana bambe, umugabo mwiza rwose yakundaga no gusetsa. Rimwe rero yamushyize muri misiyo, duherekeje Kagame agiye ntuza i Londres hariya mu Bwongereza. Yari atarabana perezida icyo gihe, ari vice perezida ariko ari we utegeka igihugu. Yari vice perezida na minisitiri w'ingabo, ariko twese ngira ngo murabizi ngarambe ko buri muntu wese yari azi ko ari Kagame utegeka. Tugenda rero muri iyo misiyo tujya Londres, rero Ntirhungwa yari atara mu buzima bwe yari atarasohoka ngo ave mu Rwanda, mbese banza ari bwo bwa mbere ngira ngo yari asohotse ajya hanze, aza no kumbwira ubwo ko nari ndi muri delegasiyo, arambwira ati rero ndaza kukugumira iruhande ndazakomeze ujye unyereka. Mbese tugera rero ahantu Londres bene hariya haba hari za mubyita twe tubyita escalator, biriya bintu biba muri za airport ukandagiraho bikakuzamura.
Za ngazi zizamuka zizamuka zizamura yego
Ntirhungwa rero ubwo yatangira nyine muri ibyo bintu byose, aravuga agiye kugikandagira usanga yahiye ubwoba cyane. Noneho Kagame azi aho tuza guhurira, ariko Ntirhungwa adahari niki? Noneho akavuga ati ariko ati rwose aba bahutu ni abajinga, atari kubwo wamubonye wamubonye igihe
Ariko
ngo
escalator
ndumva
niwe
ari
mujinga ahubwo, kuko escalator iyo ugiyeho bwa mbere ishobora kugukoza isoni.
na n'ubu nanjye hari igihe utitonze neza nyine yakujya, ariko urumva niyo ni umuntu wo nyine yari yagize ministre,
Yego.
amugira ministre, ariko ukabona
Yego.
no kumugira uwo mu ministre ugasanga amufiteho iyo attitude, mbese ko ari umuntu
Yari
nubwo yaba afite
umubye.
amashuri niko yakundaga no kuvuga cyane cyane Kagame n'abo bakabarebe arimo gushyushya mbese inkuru na ba Kayumba bavuga ngo niyo ngo bafite ngo amadoktora ngo niyo ngo barize ngo niyo bafite ayo madoktora ngo bafite n'iki byose, ariko ukabona bavuga ngo ubuturage ntibubashiramo, urumva? Iyo ni imvugo yo bagiraga. Ariko noneho uhava kuri icyo ngicyo hakajyaho n'ikindi kintu mbese cyo ku sinzi niba ari cyane cyane kuri Kagame ko ari kumva ko badakwiriye no kumwisukira cyane cyane ku buryo ba dictators bagira bose baba bafite abo baba bahatse neza ababegera nkabo nyine abashoboraga kumwegera cyane ni twebwe b'Abatutsi kandi b'abasirikare. Rimwe rero naho in anecdote ya kabiri nagira ngo mvuge yerekana iyo attitude, rimwe nyiri ambasaderi aha ngaha muri Amerika cyagiye Kagame yari yaje gucuruza, mbese abwira bamufasha nyine Abanyamerika asa nkaho kubateguza ko hazaba intambara muri Congo,
Muri
mbese
Congo.
ngira ngo yari yaje ku nko kubabwira ati biri hafi, mbese kugira ngo bamuhe green light bamubwire bati nta kibazo ko hari inama nama twari twapanze kugira ngo azajye muri World Bank, banki nkuru y'isi ngira ngo niko muyita Yozefu na
Banki
za
y'isi, yego.
IMF. Yari yazanye rero
Ikigega
na
mpuzamahanga cyiza.
minisitiri yari yazanye rero na minisitiri Birara.
Okay.
Noneho jewe uko nabyumvaga rimwe na rimwe nyine n'ibyo bintu bya diplomasi na protocol umuntu ntabwo yabaga abizi neza cyane, kubera ko numvaga intu univesi perezida uyu ni minisitiri w'imari baza harimo n'iby'igenamigambi ngira ngo icyo gihe
ibyo abifatanyije
kandi bagiye muri World Bank na IMF. Noneho imodoka ya ambasaderi iyo nagenderagamo mpanga ko ajyane na Vidara mu modoka imwe mbese iyo modoka ya ambasaderi. Noneho bagiyemo rimwe gusa Kagame mpagasopfa avuga ngo ntashaka
birara kandi
ngo ntashaka ngo ntashaka kugenda mu modoka imwe ngo na bariya baginga kandi wumva ari ntuza ari minisitiri we birara
ni si n'umuminisitiri usanzwe birara n'umuntu ufite amateka akomeye
kandi uko numvaga ukuntu abantu bari bamuze bavuga ko birara ari n'umuntu n'ibyo bintu by'ubwami n'abatutsi n'ikiwe ko ari umuntu mbese wabihaga respect kandi wasosiyandika nabo urabizi kundusha sinakwirwa njya muri ibyo
ndabizi birara ndamuzi ko nawe yari umwami mu bandi kuko ni umuntu rwose wagendaga hejuru ahubwo iyo urebe uwo muginga Kagame rwose w'umuturage ari we abaturage nako ndabarenganije niko byitwaga rimwe na rimwe nyine umuntu muginga nyine yari Kagame imbere ya birara ikomeza komeza
yes
ni sa prejije nyine ni cyo zatiroti tuvuze buri wese afite uko yireba mva muri ubu bwoko ariko rero mu bahutu bibamo naho hagati yabo mu bahutu byose bikomeza komeza
yo yera na anecdote ya kabiri mbese bikwereka ariko cyane cyane rero attitude mbi cyane umuntu ye yavuga kuko ifite ingaruka kuri ku burambe bw'aka gatsiko k'aba batutsi ko twavuze ngo iyo ngoma nyiginya abatutsi nyiginya yamaze 400 ukibaza niba ubu butegetsi bw'aka gatsiko k'abatutsi gateye gatya kuba Kagame yatekereza yigeze kumbwira rimwe turi hariya ntuza mu aho ibiro bya perezida urugwiro aho biri turihagaze turi hanze tuvugana bya sibene ko wakunda abantu bavugana injyango yarategereje ko abashoferi be n'imodoka biza arambwira ngo ariko akagahugu ni gato ngo uwananirwa ngo kugategeka ngo niwe waba winaniwe ngo kuko ngo karoroke kugakontrola urumva ni gato n'aba baturage bameze batya ngo uwananirwa kugakontrola ngo niwe waba winaniwe ntabwo ari igihe cyo kugira ngo umuntu akore analyse nk'icyo nk'iyo attitude afite ukuntu atekereza kandi urumva na bakabarebe iyo uko bagiye no muri za Kongo iyo wumvaga ukuntu bavugaga abanyekongo nabo wumvaga babavuga exactly ibyo baba batekereza bavugaga aho ngaho turi twenyine bavuga ku bahutu nibyo bavugaga action ngo ku banyekongo burya niko batekerezaga niyo mpamvu muri 97 98 ntambara zo bagiyemo kugeza igihe nibindi bihugu biza muri iyo conflict batekerezaga ko icyo bashaka gukora cyose muri Kongo bagikora ngo kuko abanyekongo nabo ngo bateye nk'abahutu niko bavugaga ariko ni urumva na Kagame nuko nguko ababitekereza ikintu rero cyane cyane umuntu yabara kuri ako gatsiko mbere yuko nongera kuba ngusubije ijambo kugira ngo umfashe nyine wenda kugira ibindi byo nasobanura nuko nta cyizere nagike ako gatsiko nubwo twajya hanze tugaseka kuko hari diskure ebyiri hari ya yindi tuba turi hanze yo Kagame na bakabarebe natwe twese nabo bakayumba na bakabarebe babaga bafite cyane cyane umuntu nka Kayumba rero wuzi ibintu bya diplomasi yo gusekera abantu yaba ari kumwe n'ababizi mu ngo abo ngabo akabasekera ndetse akaba yagira n'uruhare agira kuba yaba hagati ya Kagame na Bizimungu cyagiye ibintu bitari byoroshye na gato. Kagame ari hafi kuvana Bizimungu ku bwa perezida, ariko iyo diskuru ya iri hanze ntikagira umuntu ibeshya n'umwe, kubera ko iyo ako gatsiko kicaranye ari Abatutsi gusa, ururimi rwabo, imvugo baba bafite n'ibyo babatekereza ni bene bya bindi mbese by'Abatutsi, kandi bitirira Abatutsi, ariko birushaho kwerekana yuko ako gatsiko mu by'ukuri nta cyizere na gito bashobora kugira umuntu witwa Umuhutu bakorana. Umuhutu ukorana nabo n'uwo bakoresha uko bashaka, n'uwo bakoresha uko bashaka. Icyizere rero ni gito. Ntangiyo anekdote ya gatatu yerekana uko babatekereza. Kagame yarazi uruhare nyakwigendera Kanyarengwe Alexis Kanyarengwe koneri yarafite muri FPL. Nubwo afite amateka ye, ariko kuba yari umugabo wari ugeze muri iriya myaka, kemera kuva Tanzania akaza agafatanya n'abo bantu b'Abatutsi, kandi azi kuko Kanyarengwe yari umuntu w'umunyabwenge cyane. Kanyarengwe yari umuntu w'umunyabwenge cyane, umuntu washoboye gukorana n'abantu b'Abatutsi bari bateye kuriya kuva muri iyo biriya bihe by'urugamba, uko yifashe tumaze kugera muri leta kugeza igihe atabarukiye akitaba Imana. Ni umuntu wamenye ukuntu yifatana n'ako gatsiko. Rimwe kukwereka ko yabaga ari nka chairman, yitwa ngo niwe ukuriye ari ibyo bintu bijyanye n'urugamba ndetse n'ibya politiki n'ibya diplomasi, yigeze kumbwira mbese asa nkaho Kanyarengwe ambwira, kuko nari umunyamahanga mukuru icyo gihe, asa nkaho ari umuntu kandi tugomba kubwira byose nta mabanga n'aya gisirikare wamuhisha, kubera ko buriya no mu bintu bya communication hari ibyo Kagame yabaga afite yihariye gusa. Noneho rimwe Kanyarengwe yavuga atari ko ati arambaza atari kuzambarize impamvu jewe ntagira ntuza access kuri zo communication. Nza kubibaza rero rimwe tuvuga, ariko iyo uvugane na Kagame ugomba kumumenyera. Ahanini hari igihe umusoma kubyo atavuze ukamenya uko kubikorera interpretation, nibyo avuguze bikaba bite cyane. Ugomba guhora umureba ku maso kugira ngo urebe uko wintroduza ibintu byo ushaka kuba uganira nawe, kuko hari igihe unatekereza ngo akuka inabi akaba yaguhutaza, kandi ari uko wazanye ubutumwa bw'undi muntu. Ubwo nabaga mvanye ubutumwa kwa Kanyarengwe nkamenya ukuntu mureba ku maso, nasanga ari igihe cyo kubimubwira nkaba nabimubwira, ndabimubwira mubwira nyine ko you know chairman nawe yifuza kubona kuba yagira bene iyo communication, kugira ngo nawe yumve ibyo communication ibiri kumwe n'abasirikare. Ni umukoloneli yabaye mu gisirikare, ntabwo ari kandi niwe chairman. Nabyo arabiseka avuga ngo ariko abo bantu avuga ngo tubabaye bate ngo communication se ngo arayishakira icyo aho yicaye ahangaha ku murindi ubitekereza. Ibyo ngibyo rero nitwa anecdote ngenda mbabwira, kubera ko uko Kagame ababona Abahutu niyo mvugo mbese bakayimwumvaho abo bakabarebe n'abandi baba bamuri iruhande, nabo niyo mvugo yo babaga bafite, niyo babaga banakoresha bashyira mu bikorwa, cyane cyane ibyo bikorwa by'ubugome. Kuko umuntu uhora uvuga ko ari umuturage nta imitekerereze yaba ari uko nguko, niyo mpamvu abantu nkaba Sendashonga, abantu nkaba Twagiramungu, abantu nkaba Rugenera, biriya iriya cohabitation yabayeho tugikubita tugifata ubutegetsi, wabonaga itazagira urugendo, kubera ko abo ngabo bose ako kazu k'abatutsi kavuga ko ari abantu b'urugezigezi ngo abo bantu bose bafite urugezigezi abo bahutu mbese berekana ko bafite ubwenge kandi ko bafite niyo confidence
saba
ako kazu
nayo ni babi cyane
oya bavugaga ko ari ibipingamizi ibipingamizi
okay.
Mbese n'umwanzi n'umwanzi n'igiswa twabiye ngo barapinze abantu z'abasetse ndashonga atangiye kugenda nariya mariste yariho noza mbese lisite y'abahutu bo bica abasirikare bica nabaguba hirya no hino ku munoza na batwagira mungu batangiye kubivuga urabona ko ariwo rugikubita zagiye kugera muri za 95 na nyuma y'icyo gihe abo bose barabahinda bakanyarengo barabahinduye ibipingamizi kubera ko mbese bene uwo muhutu umeze utyo witekerereza ufite independence mu bitekerezo abo ngabo bose mbese ako gatiko kagiye kababona nk'abantu b'ipingamizi urabona ko bita urugendo ntirwabaye rurerure gukorana nabo bikananirana bakavamo abandi bakabakurikirana bakabica urumva ko ako gatsiko umuhutu bashaka gukorana nawe n'uwo nguwo mbese werekana ko ibyo yishakira ari amaramuko ari icyo yishakira ari umwanya yerekana mbese ko abubaha ko batinya ariko bene abo bahutu bandi bateye batyo urumva ko bitari gushoboka kugira ngo bagume muri leta nibyo ni ibintu utuntu dukyangiye nkuha kugira ngo abantu bumve ko iyo attitude yako gatsiko ari attitude mbese yayindi cyane cyane igenda iganisha muri za stereotype kuko stereotype ishobora kuba ari ubwoko bubiri byo kuvuga ngo abatutsi batekereza batyo urumva ugiye mu bahutu ngarambe ukabaza uko batekerezaga cyane cyane ukaba cyagiye kinyenzi uko batekerezwagaho nk'abatutsi cyangwa se ukwibuka uko ku maradiyo ya y'u Rwanda yavugaga ibitero by'inkotanyi uko za description babaga bafite z'umuntu w'umututsi umuntu w'umugome umuntu w'inzoka urebye ibintu bimwe byo ako gatsiko kagenda kabagate uko kabagatekereza undi muntu abyumvise yavuga koko ati babatutsi ko bavuga kuva kera niko bameze ariko urumva ko ako na gatsiko k'abatutsi kari ku butegetsi gategekesha igitugu kica ariko mbese kakagerageza kujustifia ibyo gakora gakoresha mbese bene iyo myumvire na bene iyo mvugo na bene iyo ngiro reka mbe mfashe pause kugira ngo niba hari ibindi byo wanyunganira cyangwa ibindi byo wambaza
urakoze cyane uvuze ibyo byose mu by'ukuri mpita numva ikintu gize kinza mu mutwe ni ikintu cyita supremacisme ndumva no mu cyongereza bijya gusoma
supremacy
yego naho aho nyine agatsiko kanaka ko mu bwoko ubu kumva gafite mu by'ukuri imana yaragahaye gusumba abo kaba kariho gasuzugura muri ako kanya ibyo nkuko rwose umaze kwivuga mu kanya kenshi bihekezwa no gukora cyane cyane akoreshwa imbaraga za gisirikare cyane cyane kuko wakora iterabwoba kenshi cyangwa se ugakandamiza undi ku buryo amaherezo aza gusa numera nk'uko umwifuza nk'uko wamubonaga mu by'ukuri hari ibindi wavuze uti nk'abantu b'abahutu batari kuvuga ngo abana icyo bita abaturage mu by'ukuri n'ubwo abo bantu nyine badafite ubumenyi buhagije badafite kwifata neza mu bantu guhagije batagira isuku wenda ihagije batagira kwifata neza iyo bagiye mu bandi ahantu hakomeye mu bihugu bikomeye mu bandi bantu bakomeye bameze neza batamenya kwifata neza icyo kintu nyine nacyo ubwacyo ni hari uko ushobora kugira umuntu tuvuge umuntu urakennye niba akennye ntari bwambare neza ntari bunarye neza ntari bubone n'icyo yisiga bityo ageze agasa kuko nk'izo za stereotype nkabona rero muri ibyo bintu byose binerekana ibikorwa muri iki gihe nuwuhe muhutu baramaje bica abahutu abahutu bazi ko bari abanyabwenge mbere ya byose niwe uvuga ko abahutu nta bwenge bafite kuko ndumva nabyo wajya bivuga ibintu bijya gusa gutyo uko mbizi nta kuntu utakwica abantu nka bagatabazi baba barusha ubwenge kuko nta mututsi yari mbona banganya ubwenge na gatabazi rwose hari muri abo bose bakabica bagapyisi bakabica none bagasigara n'abandi bahutu nabo bakunda ibintu byo kufyera wenda no kugira no kubegera babona boroshye bafite intege nke mu by'ukuri naya bakanabakekeramo yanda ndi uko inda nini ishobora no kugenda n'intege nke icyo kintu kunda nini byo hagati aho ngaho nayiganiyeho tusa n'aba abavuga ngo bahutu bagira inda nini nta bantu nabonye banyenda nini nka yakaya gatsiko k'abatutsi kari hariye mu Rwanda hagati yanjye nawe ndagira ngo tunabibone ko yikunda
uretse ko uretse ko Joseph ntabwo babisa kubera ko nakagame ibyo afite n'inda nini afite ku mubiri ntabwo bisa kandi niwe mu bategetsi bose u Rwanda rwagize mu mateka nta mwami nta mu perezida wigeze ugira nk'ibya Kagame niho rero ako gatsiko Joseph Kabila dangerous kubera ko niba ingoma nyiginya abami bamaze imyaka 400 ntabwo mbese uko u Rwanda rwari rumeze abanyarwanda imyumvire yo bari bafite isi uko yari imeze ntabwo ari byo by'ubu ngubu kubera ko n'ubwami n'ubwo abantu nyine bavuga ko abami abantu babahekaga abami bagiye ariko exploitation ishingiye kuri aka gatsiko kariho kuri iki gihe n'uburyo bivunnye umuturage usanzwe umuturage wese w'u Rwanda kugira ngo Kagame agire ibingana kuriya kashobore kubaho buri mwaka imisoro abantu bagomba gutanga ibyo agatsiko kagomba gusahura hanze y'igihugu no mu gihugu ntabwo ushobora kubigereranya n'ibyo abo bami bashoboraga gukora cyangwa se ibyo Perezida Kayibanda muri Repubulika ya mbere cyangwa se na Habyarimana uwo Kagame yishe akamusimbura ntabwo bari bakageze ibyo aka gatsiko gakora kugira ngo kishimishe kabeho ngira ngo rimwe nasabaga kugira ngo tuzagire n'ikiganiro nanone bene iki ngiki abantu baba bavuga ibintu bisanzwe gusa atari ibintu bihambaye tuba tuvuga iby'ubukungu politike diplomasi n'indi umuntu abatekerezeho imibereho ya Kagame uko Kagame abaho Kagame ibyo afite
yego
umwanya ufite uko abaho muri ayo madege yirirwa acungeramo uko abamo mu mahoteli yo tugomba kumushakira ibyo amagwa agomba kubamo ibyo tugomba kumwubakira hafi buri hantu hose mu Rwanda nta hantu tutatakaje amafaranga turimo kugenda twubaka kugira ngo Kagame ashobore kubaho muri style umunyarwanda atigeze agira yaba Perezida Habyarimana cyangwa se Kayibanda iby'abami byo ntitwakwirwa tubivuga kuko nabo babaga mu nzu se abami babaga mu zabaga zimeze zite Yosefu ko mwumva mu mateka y'u Rwanda ntibabaga mu nzu zisakaje ibyatsi
ibyatsi rwose
urumva ako gatsiko icyo ni icya mbere nagira ngo mvuge number one kuko ari expensive ku buryo butigeze bibaho mu mateka y'u Rwanda icyo ni icya mbere icya kabiri ko gafite ubukana n'ibikoresho bagomba gukoresha muri ubwo bugome bwabo no mu bwicanyi bwabo byo ubundi butegetsi bw'i Rwanda butigeze kugira iki kintu cy'abantu bagomba gutekereza kuko ni agatsiko k'abantu bake cyane wabareba ku ntoki ako gatsiko yego gafite ntuza uko bakurikirana hejuru muri iyo piramide ariko ab'imbere ndani ntabwo bajya barenga abantu tuvuge 8 cyangwa se kugera ku 10 nibo mu by'ukuri bakora ibyo bintu byose nubwo FPDMI ifite uko ikoresha buri gice cya societe y'abanyarwanda Icyo ngicyo rero kuba ari abantu bafite ibikoresho n'amafaranga byo abandi utundi dutsiko tutigeze nutwo twa tujye mwamazeho igihe musobanurira twa ako gatsiko ka emerende sederi ntabwo bigeze ibintu nk'ibyo
koko supremacist nabo bari bamaze kugira amateori ajya kumera nk'ayo ngayo ko ari abantu bo mu rwego rwo hejuru kuko ngo batahuye n'amaraso yanduye nyine y'abatutsi ngo ntibavanze ukibaza abagogwe benshi bashakanye n'abagogwe n'icyo warangije baranabica ibintu nk'ibyo mu by'ukuri agatsiko iyo kamaze kuruka agatsiko kararengwa kagatangira kwiha nyine kuko ari bimanuka mu by'ukuri nko bako bava mu ijuru hari ikomeza
ikindi se cyo utazi Yozefu rwose gikojeje isoni jyewe nanacyumvaga nkumva binteye n'ubwoba kwimarina ko akugatse ko abo ba Kagame Kabarebe Kayumba Karemera abo ngabo bakaka mbese bari hejuru aho ngabo b'abasirikari bari bakomeye cyane ushobora kwimarina ko bemforshije ikintu cyo kuvuga ngo he kugira umwana w'umututsi w'umusirikare w'ofisi uziko twese twageze i Kigali dushonje
mutagira abagore
kandi dushaka nta bagore dufite urumva abantu bashatse muri icyo gihe urabyibuka neza abantu benshi nanjye nishyizemo nashatse muri icyo gihe
nibyo
kandi imagine ko bagombaga kumenya umuntu ujya kurongora ni umuhutu cyangwa ni umututsi hari ingero nyinshi z'abantu ku munota wa nyuma bagiye bica ubukwe ngo kubera ko umwana w'umu ofisa w'umututsi wo muri RPA ngo yashatse umuhutu kazi nawe imagine rwire ni kese sinzi niba hanze aho ngaho abantu barabimenye ariko byaragendaga bigenze kumera nka kwa kundi byo muri kangura byo bandikaga ngo by'uko bahabyara imana bagomba uko aba ofisiye b'abahutu bagomba kwifata ngo batagomba kurongora abatutsi kazi
nubwo
nabo baba
nibyo
ariko
ibyo byo tuvuze mbere ndetse DNSPDMI n'ubwoko bumwe
tekereza hari abantu ingero rwose nuko ntashaka kujya muri ibyo ngibyo ko numvise ari ibintu bikomeye cyane umuntu niba ari umugabo wavuga ati ndashaka ndabonye umukobwa yamukunze ati ndashaka kumurongora wowe leta nubwo waba Kagame cyangwa se Habyarimana kwitambika mu bintu by'umuntu wagomba gushaka iyo yo ni ntuza ni extremism kandi ubona ibe irenze urugero nk'icyo ngicyo rwose nari njye no kukibagirwa singiza imana kukibuka ukuntu kandi ibyo bintu byose abo basirikare abari ku isonga ry'igisirikare abari ku isonga rya DMI kuko undi se umuntu umenya uwo muntu uza w'umuntu agiye gushaka nini atari DMI ko DMI ayo yirirwa iri mu mabara mu tubari iri mu mago y'abantu imenye umugore ninde umugabo ninde bavuze ibiki abandi bantu bari kumenya ibintu nk'ibyo ngibyo atari DMA yari kuri we na Kayumba nini ko ari bo bari bazi
nabo
umuntu kuboza ngo ye kurongora umuntu ngo kuko ari umuntu kazi
ibyo twarabimenye hari abagiye babivuga abandi twagiye tubimenya ibyo byaravugwaga ironda koko rikomeye iryo yarenze mu by'ukuri iyo mbona wenda uko bimeze muri kino gihe ndetse navuga ko bijya kurenga ibyaha byana kuko ibyaha bya Imana uruye byagarukiraga ku basirikare yemwe no ku bakozi bakuru naho wasangaga bavuga bati nurongora umututsi nta mahirwe uzagira yo kuzamuka mu nzego byari bihari naho ariko rero muhande muri rubanda barashyingiranaga akahubwo ndetse usanga nk'umututsi ahubwo ari uvuga ati kuki ujya mu bahutu nabyo byari bihari ugasanga cyangwa n'umuhutu aravuga ati kuki murongora umututsi kazi ibyo byari bihari cyane byari byuzuye biza no kugenda bizamuka binasenya igihugu biriya rero byakari agatsiko gakora byo rwose kandi abikoze ku buryo bwihuta mu myaka 20. Nigeze kubona temoignage ubuhamya bw'abantu bari muri université bubabaje cyane abantu bari muri université nyine babaha akato ngo nuko umututsikazi yasanze umuhutu yamukunze. Hari n'abandi nzi rwose simbavuga amazina n'abazi rwose. Hari umukobwa yakoraga muri banke, umuhungu sinibuka ibyo yakoraga, ariko baza gukundana kuko ukomoka i Burundi, aramukunda, barimariye ariko bamererwa nabi, barahunga bagenda bava mu gihugu. Ibyo bintu biriho, ntibiri mu Batutsi gusa, mu by'ukuri no mu Bahutu birahari. Tuzagenda tubigarukaho. Ni byiza cyane ko ubizanye hano, iyo supremacisme bivanze n'ibintu byinshi cyane. Tuzagenda tubigarukaho, tubirebe mu Bahutu, tubirebe mu Batutsi. Rimwe mbese tuzase n'abahuriye mu kiganiro turi nka batatu bane, bityo tugende duhana ingiro zaho ibintu bishobora kugeza igihugu, kuko nta gihugu gishobora gutera imbere gitegekwa n'abantu racist, kuko niko umuntu yabita nkubwiza ukuri. Abantu nk'abo ngabo kandi rero ndabona amasaha ariho aducika muri RNC twahuye n'ibyo bibazo. Wigeze kuvuga hambere ahangaha uti mu byerekeye mu ntambara y'umubiri hari aho rwose nzabizana, nta mwanya udufite. Aho wavuze ukuntu Kayumba yashakaga ko hategekwa n'umututsi, urabivuga rwose, wabivuze muri ndumva ari mu kiganiro cya BBC, sinibuka neza niba ari ikiganiro cya BBC cyangwa niba ahandi, ibyo byose ndabifite amajwi ndayafite. Wavuga gute nawe habaye indi ntambara, wabivuze mu kiganiro cya BBC mu mvune ivano niba nibuka neza. Kayumba yavuga ngo ahandi hose ngo hari Abahutu ngo uwigiye agomba gutegekwa n'umututsi.
Yes. Ariko nibyo, hari umuntu twavuganaga mu gitondo mubwira ni nkaho twakomeje ku bintu nk'ibyo ngibyo, umuntu w'inshuti mubwira nti organizations nabayemo mu buzima bwanjye n'ebyiri zose ku bintu by'uburetse izindi zo tubamo by'akazi, ariko ndavuga organizations nabayemo, imiryango nabayemo nkaha energy z'ubuto, hanyuma indi nkayiha energy zanjye z'ubukuru ni ebyiri. Imwe ni FPF DMI, indi ni RNC. Ariko zombi mu by'ukuri ahantu zihurire, ikintu zanyeretse uretse izo ngizo, uretse ko hari igice cy'ubuzima numva cy'ubuzima bwanjye natanze kinini cyane, bikababo bene izo mvune zifite ingaruka mu buzima bwacu, kuko ubuzima ntabwo ari ikintu kirekire cyane. Kabona ahantu ikintu nabonye cyanteye imvune cyane ni stress umuntu avana ku mikorere n'imitekerereze y'utwo dutsiko tw'Abatutsi. Sinirwe mvuga iby'Abahutu twahanganye nabyo, urabizi tutabisangije.
Yego.
Ariko iyo urebye ako gatsiko ko muri FPR Kagame tugikorana, Kagame, Kayumba, Karemera, Kaka, Keke, Ntuza, Kayonga, Kabarebe, ukareba stress bitera kugira ngo ukorane nako, ugomba gushyiramo ingofero. Icya mbere nubwo waba utekereza mu bundi buryo butandukanye nk'ukuntu nari meze, kugira ngo ukagumemo bigusaba energy yo kuva muri bya bitekerezo byawe wumva ubundi uko uteye, uko umeze, uba utekereza, ariko kugira ngo uganishe hehe, uganishe muri kwa gutekereza kwabo, cyane cyane ariko ibikorwa byabo ubihishire cyangwa se ujye kubivuga uko bitari, cyane cyane kubera ko nabaye mu bintu bya diplomacy no muri ibyo bya RNC twabayemo, iyo wajyaga hanze nyine ugira ukuntu bisobanuye ibya RNC ibya FPR DMI ukagira ukuntu bisobanura kugira ngo baba abanyarwanda baba abanyamahanga batamenye bya binyoro byo murwaye ibyo rero burya Yosefu iyo ufite akazi ufite ibintu byose ukora mu buzima ukabaho umeze utyo bigutera imvune na stress bikomeye cyane nena uzo umuntu twavuga yo nti RNC na FPDMI niba nari kuzamara imyaka 80 ubwo nukubara 70 kuko hari ubuzima icyo bikuvanaho kubera izo za stress zihora mu ziteza utyo udutsiko duteye dutyo twaba turi muri leta ariko cyane cyane aho ukwiriye kutumenyera niyo tutaragera muri leta dufite imvugo ishobora kwerekwa umuntu nk'ukuntu FPDMI isohoke ikavuga ko ndi umunyarwanda ngubu ngo bageze kuri 100% ngo ryo ubumwe n'ubwinge bw'abanyarwanda ko ibyo buhutu n'ubututsi n'ubutwa ntacyo bivuze rwose ariko ndani mu mitekerezo yabo ideology yabo ari ideology y'abantu bari racist umuntu njya kubuza umwana w'umututsi kurongora umuhutu kazi cyangwa se umuhutu kurongora umututsi kazi ukajya kubyitambikamo imbere uwo muntu racism irenze iyo ngiyo Yosefu yabari racism uvana
he irenze urugero ubundi ukwiye rya
bwo uvana he yes
yego
niyo ngiyo niyo utwo dutsuko rero cyane cyane ibintu bibiri byo mu byo bavugaga byo bantuza cyane cyane byakundaga kuvugwa na Kabarebe na ba abantu bitwa ngo ni abanyo politike bo muri FPR nyine bari ziriya mperekeza nyine nka ba François Ngarambe na bari abahutu nyine bo bari kurutinze bose babazivamo babaherekeje mu kujya ku hanze aho ngaho mbese kuvuga ko ari abanyarwanda kandi baba
bicaye
bakaba baryana babaryana w'inzara bakavuga ngo icya mbere cyo buriya FPR ishingiyeho ibyo bakabarebe birataga abo basirikare kuvuga ngo u Rwanda ruratera ntiruterwa icyo bashaka kwerekana ni icyo kintu mbese ngo cya superiorite ko no mu Rwanda baganje ariko no mu karere bafite izo ngufu kera buriya hari ukuntu bafite ukuntu tucyumvikana na Museveni hari ugiye bajyaga birata nyine ko bakabara ngo reba ngo muri Congo twashyizeho dushaka mu Burundi bafite b'abatutsi bategeka bakavuga ko mu Burundi ari abatutsi bakavuga ko muri Ethiopia no muri Eritrea nabo bakabatwerera ubututsi n'ubuhima ngo kubera ko abatutsi ari abemera ibyo ngibyo ko ibyo bintu bya intuza ya myth hamitic niko muyita hamitic myth
yego myth hamitic
ngo batutsi biriya byo bamugesera bana shingiyeho nyine bavuga ngo bazajya bakwica batujugunye muri Nyabarongo tugarukire muri Abisiniya twakomokaga ibyo bintu byose ariko hari igihe abo bakabarebe babyirataga hari icyo kintu rero cyo kuvuga ko mu bintu by'igisirikare no kurwana yuko n'ubundi mu by'ukuri ni twebwe ngabo ni twe batutsi nibo babaye ingabo z'umwami batutsi nibo bashobora kurwana icyo kintu baragifite cyane niyo mpamvu ubona Kagame yitayeho cyane kariya gatsiko kitayeho cyane nyine gukoresha kiriya gisirikare kugira ngo ubwo nawe muri calculation zize ubwo aratekereza wenda ko za dinasi zimukomokaho zizamara indi myaka wenda 100 niko atekereza kuko ujya wumva yikubira avuga ko nta ushoro zashobora kumuvanaho cyangwa se uzavanaho ngo na za leta zizakomoka kuri FPDMI icyo ni icya mbere icya kabiri bagashimangira ibintu mbese byo gukora monopole y'ubukungu biriya bintu niba hari umuntu w'umunyarwanda ureba kure Yosefu biriya bintu ubona ubukungu bugenda bupangwa muri kariya gahugu kangana kuriya
burimo rasizimu nayo ikomeye
cyane mubibonamo harimo rasizimu ikomeye cyane ariko irimo iyo calculation yo kuvuga ngo udutsiko twose
twabaye
bitaho twategetse aho twategetse hose ari apartheid muri South Africa ari igihe cyaba Ian Smith muri Rhodesia
turikubira
ubukoro naho bwaje burikubira kandi cyane cyane bukagira ntuza concentration muri ibyo bintu bya economy akaribwo kubitisha abandi bose bakaba abakozi babo bakaba bacancuro babo kandi urebye mu Rwanda none se umuntu wese wubakishije inzu mu Rwanda iyo ujya gushaka abakozi b'abantu baramuka bafite ibitiyo ujya gupangisha n'iki abandi bantu bubakira bari abatutsi ku gatsiko nibandi se abahutu
se ubu ibyo byo tubasigaye basanyine nk'uko babonaga
byose
bakoze ku buryo abahutu basa nk'uko babavugaga ibyo birakorwa buri munsi uko bwije uko buke akantu gato mbere yo kugira ngo dusoze kuko yasahirageze mukigira nawe ngo ushyiremo mukigira mu Rwanda ahubwo abahutu bari abasirimu bababona muri abaturage cyane icyo kintu umwe arabibonaga mwebwe mutarabasha
cyane cyane twari abaturage benshi be batazi twari twaramenyereye yewe ntitwabivuga ngo tubirangize twari
abaturage kanya na bamusonera kuko hari uko bamusonera bababonaga abantu bose abitwa so kuko babonaga ati bega abaturage ukuntu ngo abagore bari babafite bashyiraga amasaka muri za benywari hamwe bogera n'ibindi hari ibintu babonye benshi cyane yego ntawaseka iyo umuntu ataragera mu busirimu nyine na Kagamungu yari umuturage mfite za anekdote nyinshi cyane z'abamubonaga bambwiyumviraga yari umuturage cyane n'abandi ubwo tuzabiganiraho nyine ayo mapurejira ahari gusa ari no mu bahutu si icyo kibazo ingorane niyo habayeho irondakoko ukabuza nk'abantu gushakana ukabuza uburyo ukabakenesha ku buryo koko basa nabi nk'uko nyine ubifuza nyine ugasiga avuga uti sinababwiye ko babantu basa bagomba gusakuriye basakuriye nako kandi ari we watumye nyine kuko ukennye ntabasha gukaraba ukennye ntabasha kurya nyine ngo ubone ari umuntu ugenda neza n'imyenda ye ugasanga nyine si imyenda imeze neza birumvikana kuriya gukenesha abantu bagafata birumvikana agatsiko k'abanyenda nini nibyo b'abahutu bake cyane batanasimburanwa mu ngubu bamwe basaziye mu myanya yabo barabahinduranya ntibakina bahindura mu by'ukuri ugasanga hari agatsiko gato ko kumurikira amahanga ariko agatsiko kabarasiste kagakomeza kakigwizaho ibyiza kagakomeza amashuri meza kakayajyanamo abana babo gusa amafaranga yako amaherezo kuko mu myaka 20 ubu ngubu nine kamaze wajye urebye abahutu koko urabona urabareba ugasanga barasa nuko nyine bavugwaga icyo gihe ariko barabigizwe ntabwo ariko bari bameze ijambo ni ryo gusoza
bifite ingaruka zikomeye cyane ndumva uzanashake uzarebe niba hari abantu bafite ibibazo kuri iki kiganiro dukoze wenda mu kiganiro cyo tuzakora ubutaha tuzagerageze gusubiza ibibazo abantu baba bibaza abantu baba bafite iyo mu biganiro n'iki byose baba bafite utuntu babaza uzagenda ubikusanya kugira ngo tuzashobore kongera tubisubiremo wenda umuntu agira utundi tuntu asobanura ariko nagira ngo nsoze mvuge ibintu bibiri icya mbere ni uko imyifatire y'ako gatsiko k'abo batutsi b'abagome kandi ahanini hari umuntu wambwiye ambwira complaining ngo cyane ngo musonera ngo akunda kuvuga ngo ibyo bintu ngo by'abatutsi ngo bavuye ibugande ndamubwiye se musonera murako mu murenganya Kagame ni iki Kabarebe ni iki yakomokagahe Kakase yakomokagahe Kekese yakomokagahe Nyamvumba se akomokahe Kayumba se yakomokagahe akiri mu gatsiko dewe se nakomokagahe ibyo bintu nuko ingaruka z'ako gatsiko k'abatutsi kandi bavuye bahoze ari impunzi muri Uganda ingaruka ya mbere nuko imitekerereze yabo n'imyifatire yabo nuko byose bigenda bikagarukira gusa nkaho bishimangira ya stereotype ukuntu abantu babona ubwoko bw'abatutsi kandi ibintu nk'ibyo ngibyo mu kindi gihe wenda nzaba ntariho na Kagame atariho na kabareba atakiriho na abo bantu bose baba batutsi bakomotse muri Uganda bifite ingaruka kubera ko iyo injustice ifite isura y'ubwoko no kuvuga ngo tuenda muri iyo
pirimide no akarengane
akarengane urumva akarengane mbere ya revolution 59 kari gafite isura cyane cyane y'abahutu abahutu nibo bafashe ya mbere arimo bakayibanda n'iki kugira ngo bafashe kubohoza ubwoko bw'abahutu kuva muri 59 kugera muri 94 nubwo hari za contradictions nyinshi cyane cyane no mu bahutu abanyenduka n'abakiga ariko urabona ko opposition yashyize ikavanaho Habyarimana ikavanaho iyo ngoma ya ba Habyarimana by'abatutsi eh siyamere ndisiri n'abatutsi kubera ko injustice yari mu akarengane kari mu batutsi cyane ariko bidasize n'abanyenduka urumva ubu ngubu period turimo akarengane cyane mbere na mbere kari mu bahutu ibyo ntitwakwirwa tunabitindaho nagiye ntagira no kubyumvikanaho na bakayumba mbivuga hagati yacu nabo
ndabizi neza cyane
ibyo urabizi cyane arabisobanuye ariko ukuri n'uruko nguko nubwo Kagame yahonyora abatutsi akagenda atwica umwe uruhongohongo ariko ntugire ngo hariho ikintu cya consciousness cyo kuvuga ngo abatutsi ngo bose bamerewe nabi ngo cyavanaho ubutegetsi bw'abatutsi ngo ikazana ubutegetsi bw'abahutu iyo consciousness mu batutsi mwe kwibeshya ntayihari bahubwo bamwe bavuga bati Kagame wamuvanaho ariko ibyacu by'abatutsi bikagumaho ngaho
bigakomeza
niko ndetse n'abantu bamwe muri opposition batekereza ikimwe rero ngaruka zabena ko gatsiko nuko amaherezo ibintu nk'ibyo ngibyo bigaruka bizagaruka abatutsi kuberaho ibyaha n'imitekereze bikorwa na Kagame nako gatsiko k'abantu bari ku ntoki biragenda bikarwa ku batutsi bose ntabwo abatutsi bose batenka Kagame ntabwo abatutsi bose batenka nka Jack Nziza na bakabarebe nabo bantu batekereza batyo bafite ibitekerezo bya racism ingaruka ya kabiri yo mbona ikomeye cyane ni kuri psychology y'abahutu cyane cyane ku rubyiruko rw'abana b'abahutu ubu ngubu Kagame nako gatsiko gakora ibishoboka byose kugira ngo kabangishe kuba ikintu cyo kuba umuhutu kuba icyo ubaricyo urabyumva kubera ko mu ndoza mu ngo yabo no mu ngiro yabo baragenda bababwira yuko abahutu mbese ibyo bintu byose byo ndavugaga wende ibyo bavugira ikambere ibyo tuvugira mu kazi ntabwo babivuga ariko noneho babasize cyabase na banyina cyo kuvuga ko abahutu ari abicanyi abahutu ni abajenosideri abahutu ni interahamwe noneho abana hari generation y'abana tuvugiye nk'abana bavutse bari bato muri 94 kirimo bavutse nyuma y'icyo gihe ubu ngubu n'abana bamaze kugira ibitekerezo bakabona Kagame no hanze ahangaha bakabona ari nk'umuntu w'umustari n'iki hariho benshi bakumva bakwiriye gukurikira Kagame ahubwo batekereza ko abo babyeyi babo hari amakosa bakoze ko ari abajenosideri ko ari interahamwe muri psychology yabo noneho reinforcement ikongerwa n'imyifatire y'abo bantu mbese barwarakabije abo bantu bose bo Kagame agenda imyanya kugira ngo bamufashe gutanga isura yuko ayobora iki gihugu cy'abanyarwanda cy'abaturage bangana abo bantu nabo iyo urebye imyifatire yabo mu gihugu ndabivuga wenda mu kiganiro cy'ubutaha kubera ko ubu ntagiye mfite iyo urebye umuntu witwa ngo ni premier minister cyangwa se ngo ni umuntu ministre wa defense cyangwa se ngo ni mini ngo ni umuntu ukuriye iriya NSS arirwo rwego mbese ngo rukuru rw'ubutasi mu gihugu kandi ntuza DMI yibereye aho ngaho ari itegeka
iyo urebye uburyo bifata ku bantu n'abantu ba ofisiye batoya ugasanga mbese umuntu prime minister arabebera imbere y'umuntu wa ofisa kandi yitwa ngo niwe prime minister w'igihugu Kagame we rwose we iyo urebye abantu aba yarigize igihinza ubundi akigungeza akamara nk'igihe adashaka no kubavugisha wamubwira ati sinshaka kuvugana nabo baginga ubwo avuga prime minister cyangwa se umuminisitiri we iyo attitude y'abantu rero baba mu gihugu babebera nabyo bifite ingaruka kuri psychology y'abantu ayi nabyo mu byukuri bizakomeza guhembera icyo kintu cyuko ako gatsiko kabo batutsi mbese gafite abantu benshi bo bahatse muri icyo gihugu abo bantu babahuta nicyo ngicyo nagira ngo ndangirizeho kuko ibyo byose byari bikwiriye kuba bifite uburyo turushaho kubisobanura kugira ngo ari abatutsi twanje iyo ibyo byaha badusiga ari
abahutu
banje ibyo byaha babasiga ndetse bafite n'ibyo ubutegetsi bwa Habyarimana MLNDCDR ibyo byaha bwabasize hagomba kubaho abandi banyarwanda banga ibyo bitutsi banga iyo mvugo banga iyo urwo rupapuro rubita ibyo batari byo ngo kubera ibyaha udutsiko tuba twakoze nicyo ngicyo nagira ngo ndangirizeho yoze
ndagira ngo ngushimire cyane ibisubizo birahari kuri ibyo bibazo iriya ngoma y'agatsiko igomba kuvaho ariko ntisimburwe wabivuze ntisimburwe nimeze nkayo bityo ngo bikomeze cyangwa ngo hajyeho MLNDCDR byongere bigira urudubi kuko bakora kimwe nabi kandi abaherezo igihugu kigahora mu miborogo watanze solution tuzabiganira gutaha ni tuba dufite igihe ntabwo uzakoresha isaha imwe gusa tuzafata byibuze amasaha abiri bityo nshyireho diagnostic wakoze muri rya joro ryo ku itariki ya 23 z'ukwa kane 2016 ubwira abashinze ihuriro uvuga yuko kugira ngo u Rwanda rusugi rusagambe rwe kuhora rucimire imiborogo hagomba uretse demokrasi n'ubutabera hagomba no kugira inzego z'umutekano zijyanye koko nuko igihugu giteye nuko abagituye bateye bityo umunyarwanda aho ari akumva ahagaze neza ntihagire igice cy'abanyarwanda cyaba kinini cyaba nyamuke kigenda cyubitse umutwe buri wese akagenda mu by'ukuri yemye shuti mwarimu duteze amatwi mwumvaga ikiganiro na Dr. Théogène Rudasingwa nshimiye cyane kandi nzongera rwose gusaba kugaruka vuba kugira ngo dukomeze namwe rero ibibazo mufite mu bitugezeho twarebye ukuntu hagati ko abatutsi bategeka FPDM ikabona y'abahutu mu ndererwamo yironda koko mu ndererwamo y'ubwikubire mu by'ukuri mu gutsikamira abanyarwanda benshi twavuze abahutu ariko twibagirwa n'abatutsi bake abarokotse genocide nabo mu by'ukuri bafata nk'abahutu ibyo byose tuzagenda tubigarukaho ariko tunirinda yuko haza bagatebe gatoki hakagaruka ingoma imeze nk'emere ndesederi nayo yogoje igihugu mu kurangiza nshuti mu duteze amatwi reka mbashyiriwe indirimbo nziza cyane yari FPR indirimbo twakundaga abantu twemeraga demokrasi abantu twumvaga dufite ikintu cya empathy twishyira mu mwanya w'izo mpunzi z'abatutsi tuvuga tuti kuko nibazi banabaravuga bati turaje nta rwango ku mutima turaje nta nzika z'ibyahise reka turangize twumva aka karirimbo aho ako gatsiko nyine kaze kagakora nk'ibyo kangura yavugaga bwita abatutsi n'abagoma abatutsi n'abazabamena kurwara bazabicira kurwara mbese wagira ngo ni abayoboke bakangura bakoze nk'uko kangura yabivugaga bakoze ibinyuranije n'iyi ndirimbo nziza cyane baririmbaga tukabibakundira tukanabakaribisha batarabo muri menge
Ni bihumbi